malaq way ku waydii faday geeka way jirtay in qodobadaha jeedi ayeen dadka musharaxiinta oo intee madaxweynnimada dowlad goboleed Koonfur Galbeed saaso kala way basiin kooyay magaalada Baydhabo asinka booqday wafd wasiire bal ku waranba wafd geeka arimo iyo on kooyay ilaa had siin kula hadalayna dadka ergada iyo dadka shacabka magaalada Baydhabo hal mar isla kaheen oo Koonfur Galbeed guuleysatay ee erey la mid ah hal marka wada dhawaaqeen arintaas iyada ma inuu sheego korta
Koonfur Galbeed demanda kooyan walaalin dadka ay horta dad wajireeyo dowladii generaalka ee buu hoto saasan ka ay wala dhawaayay go Koonfur Galbeed guuleysatayna
may sababi in wasiir tiradii inta dhonto muddo lama isbuuc gudaantay Baydhabaha ka nagnagadan ujeedada ma ay tahay islaata laakiin malaag wasiire way ba ku miday in wasiiraha ku jeedo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya may sababta may atay oo markasta Baydhabo lahanka diraw oo dabcan dadka leeyin madaxweynaha ku dambooyay iyo dawladda ku dambooyta in shirka la horsurmiyo walamada tiidiya kala wasiirada hata siinkooy iyo dawladda ba horta markan goreeyta shirka horsurmo qoraana doorashada dabcan madaxweynaha hadhowati way la rajaynayaa sidoo kale ka dheegayna wararka in maalinta isniinta la doorado madaxweynaha diniga amaanka markii lagu hadalay ciidamo oo isin amaanka ka soo kortaan haystana kooxda hotel bakin shirka yoona kuwadan oo maamula dhisana iyo ragnilay yoona inisin wada hadal la furtan diyaarantina
yar ma inni dadka dadoo baad ee la nafareen ku diimaa wajaro ma jeero ma jeero ma diyaar ma
may kale aan farafadi jaaliyadaha ku jeeda koonfur galbeed ee ka nool qaarado shal gadisan dunida ma in sheega fadi malaag
ya koonfur galbeed ma in faray ani afkooyin asraartooyin amal kooyin dowladda doorada badan laan iyo yoonay sharafteed dirkoonay jeeda